Ana huku jina ise anachotaka mpo sikimbiza ise alisaka heshima yani bora afe na hivi bonga wezi rude kiwate hapo kichoni ujue ni vita ise kumshauri ni mbuzi na gita ise akikocha haima numehamba gashe yani kama cheese alikuwa kama cheese kama cheese kama cheese na kwa batimba ya likata kama kaza kuzikuwa na machiz na machiz na machiz yani kama cheese alikuwa kama cheese kama cheese kama cheese mitae kama choka na mwisho wake ukawa ni machiz. Rest in peace.
Aliyama na wana na wana wahama na bangani bake bangani bake. Oh baya 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 hamba baya eko.
Bye.